ngokuka Marku 4. Khona wabuye waqala ukufundisa ngaselwandle, kwabuthana kuye isixuku esikhulu kakhulu, waze wangena emkhunjini, wahlala elwandle. Isixuku sonke sasisemhlabathini ngaselwandle. Wabafundisa okuningi emfanekiso wathi kubo ekufundiseni kwakhe, "Lalelani, bhekani, kwaphuma umhlwanyeli ukuyohlwanyela. Kwathe ekuhlwanyeleni kwakhe, enye imbewu yawela ngasendleleni, kwafika izinyoni zayidla, zayiqeda. Enye yawela edwaleni lapho yayingenamhlabathi omningi khona. Yamila masinyane ngokuba ingenamhlabathi ojulileyo. Kwathi kuba liphume ilanga yahamuka, nangokuba ingenampande yabuna. Enye yawela emeveni ameva akhula iminyanisa ayaze yathela isithelo. Enye yawela emhlabathini omuhle, yahluma yakhula, yathela isithelo, yaveza ngamashumi amathathu nangamashumi ayisithupha nangekhulu. Wayesethi, onezindlebe zokuzwa, makezwe. Lapho esengasesitha, ababe naye kanye nabayishumi nambili bambuza ngale mfanekiso. Wathi kubo, nina niphiwe imfihlakalo yombuso kaNkulunkulu, kodwa abangaphandle benzelwa konke ngemfanekiso. Ukuze ngokubona babone, bangabonisisi, nangokuzwa bezwe, bangaqondi, funa baphenduke, bathethelelwe. Wayesethi kubo, aniwazi lo mfanekiso pho, niyakuyazi kanjani yonke imfanekiso na? Umhlwanyeli uhlwanyela izwi. Abangasendleni yilaba bathi lapho kuhlwanyelwa khona izwi nanxa sebelizwile kufike masinyane uSathane alisuse izwi elihlanyelwe kubo. Kanjalo abahlanyelwe edwaleni yilaba bathi sebelizwile izwi balamukela masinyane ngokuthokoza. Kepha kabanampande phakathi kwabo, kodwa bahlala isikhashana nje kuthi sekuvela ukuhlupheka nokuzingelwa ngenxa yezwi. Bakhubeke masinyane. Abanye bangabahlwanyeli emeveni yilaba abalizwile izwi. Kepha iminyaka lesi sikhathi nokukhohlisa kwengcebo nokunxanela ezinye izinto kungena kuliminyanise izwi libe ngelingatheliyo. Nabahlwanyeli emhlabathini omuhle yilaba abalizwa izwi balamukele. Bathele isithelo ngamashumi amathathu nangamashumi ayisithupha nangekhulu. Wayesethi kubo, imbala isibanisiza ukuba sibekwe phansi kwesitsha nokuba phansi kombhede yini singabekwa othini na, ngokuba akukho okusithekile ongayikuhlakulwiswa, akukho okuyisifubo ongayikuba sobala. Uma ekhona nezindlebe zokuzwa, makezwe. Wayesethi kubo, qaphelane nikuzwayo. Ngaleso silanganiso eningalinganisa ngaso nani, niyakulinganiselwa ngaso nenezelwe nina. Ngokuba onakho uyakuphiwa, kepha ongenakho uyakwamuka nalokho anakho. Wayesethi, unjalo umbuso kaNkulunkulu, njengokuba umuntu ephonse imbewu emhlabathini. Alale, avuke ebusuku nemini, imbewu imile ikhule engazi ukuthi kanjani. Umhlabathi uthela isithelo ngokwawo, kuqala ikhaba, khona isikhwebu, bese kuba izinhlamvu ezipheleleyo esikhwetshini. Nxa sezivuthile isithelo, afake masinyane isikela ngokuba ukuvuna sekufikile. Wathi futhi, siyakufaniswa nani umbuso kaNkulunkulu? Siyakuchaza ngamfanekiso muni na? Unjengenhlamvu yesinaphi ethi nxa ihlwanyela emhlabathini, incinyane kunazo zonke izimbewu ezisemhlabeni. Kodwa nxa isihlwanyele imila, ibe nkulu kunazo zonke izilimo, ixade amagatsha amakhulu ukuze izinyoni zezulu zakhele emthunzini wawo. Walikhuluma izwi kubo ngemfanekiso eminingi enjalo, njengamandla abo okuzwa. Kota ngaphandle kumfanekiso kakhulumanga kubo, kepha sebebodwa wabachasisela abafundi bakhe konke. Ngalolo suku sekuhlwile wathi kubo, asiwele siye ngaphesheya. Base bemukisa isixuku bahamba naye, njengalokho besemkhunjini kwakukhona neminye imikhumbi ihamsana naye. Kwase kuvuka isivunguvungu esikhulu somoya, amaza aphonseka phakathi emkhunjini, umkhumbi waze waqala ukugcwala. Kepha yena wayengasemumva emkhunjini elele esicamelweni. Bamvusa bathi kuye, mfundisi, awunaki nakuba sibhubha na? Wayesevuka wakhuza umoya wathi kulo ulwandle, thula uthi du, kwanqamuka umoya kwabakhona ukuthula okukhulu. Wathi kubo, yini ukuba nesabe kangaka na? Yini ukuba ningabi nakukholwa na? Besaba ngokwesaba okukhulu, bathi omunye komunye, kanti lo ngubani lokhu nomoya nolwandle kuyamlalela.